Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Alal bare tete lewru novembre sappo jiɗɗiyam de jaɓɓiri masilimmaji chapat ene e joyi nder maison de la presse Bamako. Faande murtiriji ɗi jaara e caggal le leydi meɗen ndi tawde wiide kamɓe boulangerie fa yettoyo yoga e jannginoɓe jannde dow dow wuro le leydi meɗen ndi ɓe ɗaɗi murtere maɓɓe nde fedde neɗɗoder sina bef ɗum woni sagontode golloɓe banqueji le leydi meɗen ndi kañum musengaɓeɓe fan gonde wadde murtiriji muɗum hen. Jaram fato ñonoto fande sukaɓe keɓa yoga e classeji muɗum en ɗi wiyama yimɓele ñoguitiɓe kañum gontol ñalawma hande o laamu koɓɓe mbiyano gonde wadde on immadaraji tiɗalaji ndiyan le ɓadale ngallure Bamako nde saɓami misala nokku noddirte ɗo yirma jo plateau tiɗalaji mawɗi ɓe jogui toon ñalawma hande ɓe gaɗi noddago fewde e laamu o ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin jogui noon ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade Oumar Waygalo jooɗi ɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadou Watra woni hen to ɓoggui jamɗe taw hollitidiwde kamɓe huminiɓe hono fiyoɓe buruji le leydi meɗen ndi murtere mabɓe nde ɓe ɗalide keñan le leydi meɗen ndi fe manggal muɗum ɗum en mbiya hankken fa wakkande jamma jengoyi nde le on ɗo wattu fu kamɓe fedde sagontode golloɓe banqueji wonɓe le leydi meɗen nde ɓe gonde jokkitade murtere mabɓe nde ɓe mbi wattu joni ƴeewe yal hono cakuji condi faranɗi cogguji muɗen kanɗi jippinirede kamɓe musengaɓe wonɓe le nokkoɓe ɗu ɓe mbi article 39 ɗum woni yawol ngol noddirta nongol ɓe mbihi ɓe ƴeewel hono ngol hani tabirede Ousmane Ali Bouly
jamɓen boulangerie ŋaji e pâtisserie ŋaji Mali keɓi rewrude keñen e chambre du commerce et de l'industrie Mali beeta ko o ɓuurude garam ŋaji temettati ana soteten deɓe e sappo sefa hono laamunkoɓe tewtiri ni murtere jamɓen boulangerie ŋaji darnama talatare keñen kamɓe duɓe tewti coggu alkama ɓuyte chambre de commerce et de l'industrie baddi keñen e syndicat national des assurances banque et établissement financier Mali ɗoni sinabefa eɓe kani joddade e patrona ley balɗe garoje farde ɗum wadde murtere golle balɗe tati sinabefa ana hani timmude hannden murtuɓe ko dartata joddi muɓen ley temedere fo sappo e joyi ɓeyde so wona ɗum sini himeji maɓɓe ɗi gaɗaka ɓe anni wadde murtere golle nde anda ka nde timmata hedde syndicat national de l'enseignement supérieur ɗum woni fedde musel e jannginoɓe jande dow dowre darni murtere muɗum golle nde anda ka no nde timmata puɗɗude noga e jeego lewru octobre ƴaɓɓe nundu kanankoɓe jaɓi daranade toɓɓe jeego gonɗe himeji maɓɓe ɗum wonno ko syndicat o holliti wiide hedde jannginoɓe jande ley leyre udditingol l'école waɗi altinere ƴaɓɓene nde gawo kañe e région kayi sukaɓe yogaɓe puɗɗa yaade l'école saabe murtere golle musel en
fa hannden kamɓe musengaɓe laamu o kaɓe pamaray sebide ɓe mbi wajibi tan ƴewto yel hono sari yawol ngol ɓe noddiri article 39 ngol hani tabirede so wona ɗum kamɓe laamu ɓe mbawa famrude dow wota ɗum e tawede fo yoga e maɓɓe kay fuɗɗi jangguinde le leydi meɗen ndi keɗɗemo kanko noddirti Amadou Dolole fedde nde ɓe noddirti synergie nde o woni e muɗum komo sifi dow hen to faccitago sita Sidy Bé
le korsal amsatraga minen ka e gouvernement hollite amen kañum ana jokki konngol muɗum o gaami warmi yii ɓe miilaki toɓɓere amen entretien en article 39 ne ɓe miilaki jaɓdene hoorema amen ɓe wi kañum en jokkinan haɓaade fangen nan ne naamu o jaɓi hokkude amen ne toɓɓere saabu dina ne toɓɓere entretien article 39 ne séri ana holliti ɗum ne wadda ɓeedare ɗo joɓiɗi modou accu lekkol ɓe mais lonki howoreɗa e goota fa hannden gaami wi homo fo yaaha ɗo e ñalaɗe warande mais warami waɗa immadaraji kasin mi kalla yalla kowre ana heeɓe ley yontere waro mi fuɗɗi ke janggude leɗɗe e balɗe de ɗo hatta amen wadde immadraji yalla hakke amen ana yooɓe
ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓde dow beme amen andi ɗo dow page facebook kañe compte twitter studio tamani li laamu ñono o ɗum woni le région seguɓe kollitide fa hannde yoga e cuuɗi nokkule ɗe ka fo keɓa e ɓantude jannde l'école saabi de yoga e saluji classe ji gonɗi toon ɗi yimɓeɗe ñoguitiɓe kañe goni e muɗum ñalawma hannden o kamɓe huminiɓe kabaru jannde wonɓe toon ɓe ɓe mbiɗaten gonde yaltine le hen fa ƴewto yalano sukaɓe kane fuɗɗitirde toon jannde le ko warta ko yimɓele ɓeɗo joppa nokkule ɗe keɗɗemo kanko noddirteɗo Modibo Traoré yo kanko laami kapto nokku noddirteɗo ñono komo sifi dow hen dow faccitago Abdoulaye Kassi
e ley laamu ñono o l'école udditi nokkuji kewɗi classe ji sukaɓe ɓeɗo haala mum ana hani haalede saabi classe ji kewɗi fuu déplacé en ɓe naati mum ɗoni hulɓe waldende so jogui gaari naatile majji le commune ŋaji Jabali ɗi le commune Dogofiri Sokolo Siri Bala kañe e ñono jaati ɗinɗon nokkuji fuu déplacé en ɓe ana gonno e muɗum maire en ɓe tinnike gaɗino mbawi wadde fo yalla ɓenɗon yimɓe ana itte ɗinɗon nokkuji gatte e nokkuji goɗɗi yalla sukaɓe ana keɓano janguira ka le commune ñono o ɗo gonɗe hande hande ɗo jaati école ŋaji sappo e jeego woni toon ɗi kay fuu déplacé ɓe ana e muɗum ennon miɗen gondi e golle yalla miɗen piya dabare hono tante ŋaji kiɓirte ɗo tawete ɓenɗon yimɓe ana keɓaɗon naata yalla ɗinɗo classe ji du jande lekkude ana fuɗɗita e muɗum
les loger, les déplacer.
Quand on a dit Sophie Petrino, on a tout le nord, les lady made in the lady France, India, we are on a tile, no quo, il est le noga, et j'en ai l'heure octobre, nous, what to join us, the ramanga, or to demo, or honey, hebe, the fouille, le pantamon, le colitir, uide. Mettez le widow, yopita, marawa, and wakadin, the yoga, yim, el yopiti tep, what no lady made in the sumele season, kanya konande mudum. Quand on a Sophie Petrino, what for the somangal pat and dartam yoga, and up a cabar, and then I can be you, wajibin on sabi, on darne, mappe, non konair bangal, and then I go do. Kept them a concluded Boubacar Salif Traoré au Comosifi do Hendo Fetitango Sitan CDB.
Étant donné que c'est une ex
Sony a femme, or Debo Antilla Sufim Petrun, Nangar, Yim and Lun, Hitiben, Leo Wakati, Lam, Imadra, Hill, Wati Jodu, Hill, Yopita Makon, Langwana Hanen, Nahani, Petina Petra, or Debo, Mahitan, or Lam, France, Sabin, or Jaga, Lady Madden, or Koto, Gaza, Egun, Lamman, or Wawa, Wawa, Yopita Hona, or Debo, Tawa, Jumo, Yim Lun, Hitiben, and a year in the lead Nitan. Nawa Tawed, Wakan, or Nangan, Kango, or Debo, Lam, or France, or Lunko, or Gordon, Daniel and Handen, Nawa Tawed. Wounded what the league. You and another Sabah Hanan are not for farming dinner to be Laman and wounded two demo Yala Motoni.
Bien évidemment, il faut rendre l'information publique.
Bindo in the mood and the palaki mublaj mood and yam waran had a delay lady made in the leko warta ko yo policing up won't be no kokany cookie or communique and be home of wajib tansin up am palaki or it go lower December warun on hitad demil ventiem. Si jota mani fande mi don gonde wadde imadraaji amen fami pammina hono yimbe la amen wombe le kere duuji dino kan hokkirde kabaruuji nibude e kabaruuji labude ko nayri bangal ndenaagu mudde fa yotto yo bangal woteji du fa kebe famtare kedden kanko Ablaye Kassio sitan sidibe ko pionier do hen
ko warta yimbe sappo journaliste si jota mani ko jottina le leedni ana wonde e wadde jande gonne hono di jangudeji ana mujji sanne do wonko se ko gaju ko holliti kan e jangino goddo
ne ngidi micintinde de holu woni sharia laata de journaliste hono hen wonino reportage wadirte hono neddo watta reportage tere mo wala ton dum gasa fa wada hono ana tonni so woteji ana ngada hono journaliste haani tawrede hono journaliste haani golito golle mudo le woteji min jidino famudo hodo woni tidallaaji ko be kebata e le journalisme yaako ko
yimbeji wonbe jandene holliti bi hono di golleji ana mojji sanne sabdena dum walla be famana golleji me yeyirta le sijo tamani
wakati yimi njotomi mila mi anda fuku min kalta hala mudo min pamini be dum miden jidi beejiraare famu mi laato yimbe gollobe journalisme fa gasa fa redaction sijo tamani holoni fa holar ame hakuni mini redaction sijo tamani o beydo en godda woteji miden jidi no famu do hono golle journalisme e le woteji di men jidi famu do hono journaliste hani wadde e leedi di tidal hono haboji woni e mudo nanno mi journaliste nanno journaliste yakuni golle ame min jidi famu do fa hande hudu woni golle o min beejiro famu andal e majji
mi cidindo wi hono de jande wada mako jabbi le nuku sijo taman en le lewru uttu jabbi nunu le gendi segu
en nayirto bangal ngalure bamukonde jati dende noddir yirma jo plateau be bi wattu jono be jogi ton tidallaaji mawdi ko nayiri bangal hebudin diyam commune jago bodo bamoko do be do yimbe lo mabbe sinan jahan jottoyo le gorjaaji wobbe du wiyama le satoji nyaata soppa may ton diyam e be jogi ton dido tidallaaji mawdi be ngadi noddango fewde laamodo tinno fena be do hen dabare fa kebe famtar kebe sitan sidibe kany Ablaye Kassio ko pewni en do hen
sitan sinayego kan e Fatmata Koulibaly yo rewbe jodi be den antitirten yirma jo plateau be yallan ben dogal nukuje woddide sabe hebde janyarta dan be holliti samoji be baman jan le geyde be lunna kadule mabbe mabbe defira
warbi boloteji
miden jugi kalisi kandiyan wala mide don ka mawdo ne weti fu do ne fuddi jonka wotroji di woni ko men dogata e mudum wakati jogaji midem ama fe ndiyam bulli na ndiyam nabbe latin ki mi wajibi fami lonira sa yihi to chateau ngaydi to a hebata ndiyam suna sa bamu tike ile 3h du matin dum do wakati tan ar jogi tike o mbasa hebudu ndiyam fe wakati yi be chotirami bidon ngaji di budno jongalle wawi chodirdu on tidi sanne
yakuba koni jon chateau le dene yirma jo plateau wasda jan le dene yirma jone yu sabe satoji kewdi wala kurandu wala ko wala tadi satoji goldirta ba wodi
min bidon goto 20 litres fu buddi joy ciotami dum wakati yimi ya fa buddi jiddi dum ciotirami rewbe ka wakati so tiidi sanne sanne mere wada fa buddi sapo dum du wakati jita hebataaki jati so ndiyam wala fisa do jogi buddi ma wala fu ko nafete ko jimmi famindi on tan chateau ngaji tati woni ko min jogi enuko ami o chateau ngaji tati ana wayi heedi galleji uynaaji na ko buddi hewdo fu chateau ngaji jogay do ene panneau solaire ngaji woni mun ne nangi witti fu dum ma nan jiyam gara ngara non ciorodo ndiyam bargo ngaji min en ciotirabe debbe sapo be nyaaka mi do be ciotto e temdere de fatime didi
venir en net famuntindon yu ciagan majo deda ko heewi seraji bamako ana lafadiyam be holliti be ne wulito lamon ya lafaboobe sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union européenne
sagrabde lo ne le raison ngaji meden di en jaram to kayi tobe kolitid nokuno de tata sadio la yim ele join bombe sumbu join kaborde kanyen nanni ton banke goto be barmini ton do gardien dido wiam be jaddi e jawdi teddundi ardan do bofula be do le commune mo no detta tomora be bi ngui kata baaji fu itile o do nokku kasen mi citi be wiide rawande o do commune mo no detta usubi janya ko yata dabaji temedere ngu jamaton fa hande ngu jubbe do andaka fu no lati ngardan do gawodo tayidi wiide jande l'école fuddi fu dum fudda e tuude école di ngala e jeya lamu o do kayno holli tra wiide dum tuude école di lamu o jeeno be kontiri wiide jande de heba e fuddu ton ka tuude école di lamu o jeya jande de hebi fuddude e mudum yoga e musse ngabe kulliti wiide kanko directeur académie to gawo to kanye fayo tio directeur cap gawo kanye buren far kaja joppono ko sikrab do katin kikidande do kabaruji meden mi joti on sane hedade heju jame dido kabaruji fodo ba hebde do bme am ande to ngade www.topperestudiotamani.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fi no ko nande do no do e ser yewterle ana wodi wassalam sido tamani ter meden de wara yowade do nyaw mo noddirta cancer de la prostate wattu jono wiama o do nyaw worbe tamo hewdi en nangude worbe so bami fa du mudi ngoddi ki seeda duubi chapande nay kanye e yaade do o do nyaw hewdi en nangude don yoga docteur en yottuto worbe be min noddirta do urologue en bihi le leedi malindi hitane 2018 be ngadino yimo le lebbi jagom be bihi ko yaata yimbe le chapande njeyom en nayo o do nyaw yaye mudi non kanko docteur al kadri jaraw hollitiri wiide o do nyaw hono wori nyaloma hande tam way sawrede honom kedde makko mo sifi do hen do ko mi hora patitin mi on
certain évoque des facteurs environnementaux d'autres
alimentaires konairi bangal hebude o do nyaw noddirteedo prostate do jom waawi tawede wakkatiji du jom rona nyaw o tawande galle mudun wakkatiji so duubi jom goddi ki sanne dido dati cifaadi di fu an waawi wadde jom heba o do nyaw miccitene witta nyaw o worbe tan mo nangata rewbe jom du mudana njaafur ana beede hebude farati o do nyaw fu fota so jom yotti ki fa duubi chapande jeddi kanye ko nandi mudum o wakkati fu jom buri wonde do farati no jom hani sakirade tinno yotto min ko yaawi sabi de sa yottaaki min ko yaawi a tawa nyaw o woddike jomun sanne famo fuddi kullude hore makko on do wakkati sawrude o do nyaw dum wana ko yafifi sabi de sina radioji kewdi kane ko nande mudum wade jomun yewte so jomun yewtama min tawan wakkati nyaw on nangoyi fa yaade e gie mudum sawrude jom wana ko yafi dum wadi so wakkatiji fa jomun lato neddo lojaado joddine do sesu pomoroy ala dundie yaade o do nyawno ne hantejirade mo sa bami fa hibbini duubi debbe hitane fuunja ha dewto yada sa hibbini duubi chapande nay e joydu ala han dewto yada hitane fur non watta fa iwa farati do o do nyaw sabi demo mata fur ataado ay sakkade mo ko yaawi yalla da hamta hore maada nyaw o am way sawrede faamo timma su jomu yottiki min law ka su jomu yottaki min law sawrude o do nyaw mo min noddirta cancer de la prostate dum wana ko yaafi atawan nyaw o iki e jomun sanne sabi demo hollata hore makko law dum wadi so min biyan jomun tinno yotto doktore embe ko yaawi fa nyaw o mo andene do mo woni dem buri welde sawrude.